top. Select a chaser doba once from the top. Whoa.
Don't show my bear, don't show. Don't show my bear, don't show my bear.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Oh.
Don't show my bear, don't show. Don't show my bear, don't show my bear.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Ni magrami tundo tunangoja. Donjo maber, kwa mdomo ni kuber. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu maber.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ah, iki bamba sana basi bulito. Select a chaser doba once from the top.
Donjo maber, donjo. Donjo maber, donjo maber.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Donjo maber, donjo. Donjo maber, donjo maber.
Mabwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masanse watiaji tuda watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Originali, ofla wanga mkali. Ninasumbuga town baka mashinani. Kolabo na iani, ande mtaani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile madem wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Ah, iki bamba sana basi pulito. Select a chaser doba once from the top.
Dojo maber, dojo. Dojo maber, dojo maber.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo maber, dojo.
One, one, four, three, man, and one, I